nicyo cyarabaye ingabo za FRDC zateye ku birindiro byacu biherereye muri Musanze aho bakunze kwita muri Mutara mu karere ka Musanze ni muri segiteri ya Shingiro akagari ka Mugari umudugudu watera imbere hari nko mu saa moya za mu gitondo nibwo baduteye ubwo ni ukuvuga rero ko ayo makuru ariyo ibyo byarabaye
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byavuganye n'umwe mu basirikare bakuru ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko ahubwo ingabo z'u Rwanda zishobora kuba arizo zateye ku butaka bwa
ibyo bikimara kuba twabimenyesheje itsinda ry'abasirikare bo mu karere rishinzwe kugenzura imipaka turisaba ko rikora iperereza kuri ku by'icyo gitero ingabo za RDC zakoze ku birindiro biri mu Rwanda bya RDF kandi bakanabatubariza impamvu yaba yatumye icyo gitero kiba ni nayo mpamvu rero n'ejo iryo tsinda ryabo basirikare ryaje inaha tubasobanurira uko icyo gitero cyagenze tunabagaragariza aho ibyo birindiro bavuga ko biri muri DRC ahubwo tubereka ko biri mu Rwanda baduteye badusanga mu Rwanda barabasabye nanone ko tugera aho iyo mirwano yabereye ni nabyo twakoze none tukaba twaboneyeho kubereka ibimenyetso bidashidikanywaho rwose birimo aho ibirindiro byacu biri mu Rwanda kandi ko bihamaze imyaka irenga itanu bigaragara ibi bikaba binashimangirwa n'ibikoresho nka GPS bigaragaza neza ko ibyo birindiro biri mu gihugu cy'u Rwanda ayo makuru rero abayafite bashobora kuba bafite impamvu bayatangaza uko ariko ibyo twaberetswe kandi inagaragarira n'uwo ari we wese ko ibyo birindiro bateye biri mu Rwanda hafi metero 1500 uvuye ku mupaka wa DRC uza mu Rwanda
mumaze kubagezaho ibyo bimenyetso se bagenzi banyu bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babivuze hiki baracyakomeye ku byo bavuga ko ari mwebwe mwabateye
ntabwo twamenya ibyo batangaza ariko icyo nakumenyesha nuko muri iryo tsinda habamo na ofisiye wa DRC nawe yabibonye nk'uko byari bigaragazaga ubwo rero iryo tsinda tuzategereza ko rifata umwanzuro rikagaragaza neza uwaba yarateye undi kuko ku ruhande rwacu twe turabereka kandi dufite n'ibimenyetso kuko dufite n'imirambo yabo itatu batashoboye kuvana aho baturasiye twaberetse ibikoresho byangirijwe n'amasasu n'amakompura ya FRDC barashe muri ibyo birindiro kandi n'ibisigarizwa byabyo bafite n'ibikoresho bahasize bya gisirikare birimo imbunda birimo amasasu birimo n'ibindi bikoresho bitandukanye bya gisirikare ibyo rero ngira ngo atari ukwigiza nkana biragoye kuba wabyita ko byasiriye muri DRC kandi bigaragara neza ko byabereye mu Rwanda
ku ruhande rw'u Rwanda nta basirikare mwatakaje cyangwa se mwakomerekeje
oya ku ruhande rw'u Rwanda nta musirikare n'umwe wagize icyaha
Lieutenant Colonel Innocent Munyengango umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ndagushimiye kano kanyu ha iradijwe rya Amerika kugira ngo tuganire
ndabashimiye namwe n'ijwi rya Amerika